yimɓe fof gonno ko yettere ganda haydara.
Naam.
Allah noon nuli nulaɓeɓe,
naam,
nulaɓeɓe penñinani ɓe bel ɓe ɓeɗon ɓe penñinani ɓe gonga o,
naam,
beltina ɓeɗo jertina ɓeɗo on saa ɓe hen jaaɓi Allah ɓe hen jetti.
Naam.
Wiyama ko noon wano,
naam,
faami haala ka.
Naam.
Wiyama ala ko caggal nabiyullahi Nuh,
naam,
fodde duuɓi fodde qarnuji sappo woni duuɓi ujunere,
naam,
on saaha den caggal Nuh ha yetti duuɓi ujunere,
naam,
yimɓe foof ko gonɗinoɓe Allah.
Naam.
Caggal ɗum noon ɓe jeddi Allah, ɓe gonɗini ɓe jaaɓi kamɓe Allah haalta.
Naam.
Allah wi kana latinoma annasu yimɓe ɓe,
naam,
ummatan keɓe fedde,
naam,
wahidatan wotere keɓe leñol gotol,
naam,
faba'atha Allahu an-nabiyyina, Allah nuli annabaɓe ɓe e maɓɓe,
naam,
mubashirina,
naam,
eɓe woni weltino weltiniroɓe,
naam,
kala gonɗinɗo ko aljanna fayi, wa munzirina, eɓe jertina wonde kala jedduɗo fayi ko jeyge, wa anzala, Allah jippini ma'ahum wondude e annabaɓe alkitaba defte, Allah totti ɓe defte bilhaqqi e gonga liyahkuma, ha annabi o ñawra deftere nde baynannasi hakkunde yimɓeɓe fima htalafu fihi keɓe lurudiri e mum. Allah wi wama htalafa ɓe lurudirani fihi e diine o, wama htalafa lurani kay fihi e diine o illa alladhina sowona ɓen utuhu rokkaɓe defte ɓen kay lurti ɓe hen gonɓini ɓe hen jeddi min baadi ma ja'atum caggal nde ari e maɓɓe albayyinatu hujjaji laaɓɗi bagyan sabi bewre baynahum hakkunde maɓɓe fahadallahu Allah fewni alladhina amanu ɓen gonɗinɓe Allah limahtalafu fihi keɓe lurudiri e mum minal haqqi gongo bi idnihi e yamirore makko woni e muyani makko. Wallahu Allah yahdi omo fewna man yasha'u mo haaji fewnude ɗum ila siratin mustaqim, feede e lawol poccingol. Oɗo aya mo paɗen ko Allah janginta julɓe ɓe wonde ala ko weeɓi e aduna, hayni gueɗe aduna yankoje ɗe tan ala ko weeɓi haalan noon gueɗe diine yankoje ɗe pour daña jawdi fala gudda dartoɗa ha tiiɗa ma liggoɗa dartoɗa ne moƴƴi pour daña daraja fala gudda dartoɗa ha tiiɗa ɗi jonno pour daña Allah noon ɗum ɓuuri sattude pour daña Allah la budda dartoɗa ha tiiɗa muña muña coonno muña tampere muña huɗede muña ƴettede muña leptede hay leptede a muñat ɗum saabi Allah ne jangguina wonde leƴƴi ɓennuɗɗi eɓe dañanno probléme ɓe tampa caɗele keɓaɓe ha nulaɗo miɓe gondi o e kamɓe ha ɓe mbatta salidde ha ɓe mbatta wiide mata rasulullah enen de en tampi made Allah wallata en ɓaade noon ɓen ɗon yettinono yettinoɓeɓe ɗon alhaali o yettinoma ɗon e maɓɓe onon ne muñe gande Allah weeɓani heɓde. So tawi noon a yaltani Allah hankkadi ne par caɗele kewɗe nan yeeso, so tawi a ñemtiniɓe noon a muñi Allah rokkuma. Sa muñi kala ko wonno hen basal wonta ngalu, kala ko wonno hen caɗele wonta niyama, kala ko wonno hen malkiso wonta malal. ɗum waɗi sahabaɓe Habbab Habri o wi o wi o arino gotol o tawi nela sala sallam ne leli les suudu Kaaba o wi nelaɗo ala tadu lana ala tadu lana ala tastansiru lana, i nelaɗo du woni min noon hakkadi yimɓe tampi eɗe gonda e makka tan ko Allah nulma an minen kamin julɓe ɓeɗo hefereɓe jasɗene lebta yimɓe jamma e ñalomne piye yimɓe haysen jiiɗi julde en mbawa nelaɗo ñaago Allah yo Allah wallu en hakkadi n tampama. Nelaɗo wiɓe qad kana man qablakum yu'khadhu arrajulu fayuhfaru lahu fi lardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshati fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshati lhadidi ma duna lahmihi wa azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadra mauta la yakhafu illa Allah hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadra mauta la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun la takhafuna illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. O wi noon nela sallah sallam wi ɓuure mon muñje jaaron jam jam nelaa yima ay leƴƴi ɓennunɗi neɗɗo wiyanno jaɓi allah tan koreeji mum heefereɓe jagga ɗum soɓe jaggiɓe gasa soɓe gasi ɓe wubbama heddo seeɗe ɓe gadda riche ɓe poo ɗum e hoore he ɓe goni riche te pulɓe pecce hoore nde ɓe gadda jamɓe jeesorɗe jamɓe ɓe goni gaccude ɓanndu ndu jiita ko ɓanndu ndu tengu ene taƴa ƴiƴam ɗam ene yuppo ɓe mbiya mo yeddu allah o wiya o yeddani allah nelaaɗo i ɓeeɗo ko ni ɓe mbaɗeteɗo ɓe muñi onon ne muñe so on muñi la yutimmanna hadal amra wallahi ma allah timmin diine men oɗo haa kala to njaaɗa e aduna he la yakhafu illallah neɗɗo o o hulata so wona allah ɗum noon ɓaade ɓeeɗo ko ɗum heɓannoɓe muñi onon ne muñe kono wala kinnakum tastaajilun oɗon keñi ñan fof mbiyon nelaaɗo ñaago allah yimɓe tampi on muñat fala budde ko welata ko a muñat tan ɓe mbi hunde so ari weli tan taw rewani e caɗele ala chance a anndata dahammi mum ndekela budda tampa nefteɗa jiya caɗele on saa so weli ganda mbelam mo hol fayida mum woni allah wi ama hasibtum mbele on jikkat an tadkhulul jannata ne naatatol aljanna walamma yatikum taw arani e mon mathalu yeru mathalu sifa ko arno alladina ɓeen halaw yawtuɓe min qablikum ko adi on ɓeen kay massatuhum heɓino ɓe albasa'u caɗele woni basal waddarra'u eloruji woni rafiji o zulzilu ɓe dillinirama e façonaji lebte ɓe lebtama de hatta yaqula arrasulu hanu laamo o wiya walladina amanu e ɓeen gonɗinɓe allah maahu wondude e makko ɓe mbiya mata nasrullahi mbaɗe ballal allah allah min tampino mbaɗe ballata min allah jaabtoɓe wiya ala ko noon inna nasrallahi ballal allah qaribun ene ɓalli ono kay muñe tan oɗo aya mo paaɗen wiyama ko waaji goto Amr ibn al-Jamuh kanko namdino annabi sallallahu alayhi wa sallam ko mawɗo kewɗo jawdi o wi nelaɗo min mbi jogui haalis jawdi ndi jogimi ndi jimmi namdade mo holmo ponmi rokkude ɗu e holno ponmi rokkirde ɗu nela sallah sallam allah jippina oɗo ayane jabano ne haalno nela sallah sallam holno foti waɗirde jawdi allah wi yasalunaka eɓe lamdoma matha yunfiquna holko ɓe nafkata ɓul wiyanɓe an annabi sallallahu alayhi wa sallam ma anfaktum kala ko mbawɗon nafkude min khayrin e moƴƴere ko joguiɗon e jawdi sono heewi sene famɗi ɓuuri handude hen falil walidaini ko jinnaɓe ɗiɗo aɗa jogui aɗa wurda jinnaɓe ma jinnaɗo ma gorko e debbo jawdi ma mbaɗe ka ballowo kamɓe ɓuuri handude e walle kam ɓuuri handude e ñamminede ɓuuri handude e yarnede ɓuuri handude e holtinede ɓuuri handude e honnede so kamɓe ɗi foof guuri mballaɓe so goto wuuri mballa keddiɗo amma ka ittata jawdi ma aɗa rokka janenihenkoɓe aɗa rokka wonɓe a ɗacci jinnaɓe ma ne torka ne tampa wal aqrabina e bandiraɓe sa walli jinnaɓe ma ha alhaali mabɓe timmi walla samori saɗa rewna hen goɗɗo rewni hen koreji ma rewni hen koreji ma miniram ma mawniram ma babiram ma tokosɓe yummiram ma tokosɓe kawiram ma walluɓeeɗo kabil walidaini wal aqrabina foto ɗaccu bande en aɗa walluya goɗɗo bande ne sifori foof ko bande ittu jawdi ma balla ɗum waliyatama e alyatimeɓe caggal ɓeeɗo alhaaliji mabɓe timmi wallu alyatim walmasakini e miskineɓe wabni sabili e ɓiilawol woni ɗanniɗo woni allah haalimo no yaltinirta jawdi makko eke enen eɗen jangga hen so tawi aɗa jogi aɗa wawi aɗa foti wallude ɓuuri handude e ballal ko jinnaɓe ma so jinnaɓe ma alhaali mabɓe timmi balla koreji ma soɓe timmi balla alyatimeɓe balla miskineɓe balla ɓiilawol woni gonɗo e ɗanngal ɗanniɗo mo ala joɓari ene ɗacci koreji mum ala ko jogui malla ɗum allah wi wama tafaalu kala ko mbawɗon gollude min khayrin e moƴƴere so nafkude jawdi mum so gollal gongal fa inna llaha allah alimum bihi omo andi ɗum kala ko mbawɗon gollude ena fagɓe nafkude jawdi mum allah ne andi ayi allah wi kala ko guittuɗa e jawdi ma balluɗa neɗɗo allah wi mbeɗa andi mbeɗe tili deke jarani aɗa itta jawdi aɗa rokka neɗɗo aɗa filma ɗum ko kewi joni ko hay sagel maaro tan surtu ɗe balle neɗɗo adda bidu gel nebam sagel maaro rokka neɗɗo fota ɗum filmé nane e télé nane e facebook ngal ɗo dokkanol chance mo wona dokkirɗa ko Allah gokkumo cuuramo mo dokkuɗa o suurmo